nikutunze, nyumba yetu tuipambe. Hapo nyuma tulishindiaga mabwende, karanga na makande, nduru gali dona sembe. Usinune kwa maneno ya majirani wanoko, hawaishi longo, ni maneno kama viroboto. Wanakesha wakiomba unichape game kongoto, jamani sielewi. We mwana umenguso, ulishindaga vikwazo tangu mwanzo. Ulipambana na wenye nazo, ili niwe mali yako, leo kula vyako. You're my dream in my life, hata mi moyo ni wende unanifa. Usinune kwa maneno ya majirani wanoko, hawaishi longo, ni maneno kama viroboto. Kesha wakiomba unichape game kongoto, jamani sielewi. Spending my life, spending my life, spending my life. Kwani mapenzi matamu. Mapenzi matamu.